Changer thing up in kibeliti complete. What's nature na gubu taka wapi na wanangu mi level sit. Waloferi wana maneno mengi mdomoni, si unawajua. Watasema bila wao wewe si kitu. Unananang hata kama wakisema michawa, sawa michawa na wawe na wenyewe. Hata kama wakisema mimwanga, sawa mimwanga na wawe na wenyewe. Vinoti vinoti na fighti sana na saga kwa tochi. Maneno maneno wacha waseme sana mindo nyundo ndo tindo. Moja moja mtoto wa soja siogopi vita na ingojea. Boda boda na Mombasa godi yani kesho kifika nitapepea. La 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 nitapepea. La 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 la. Mombasa godi pengine anipe masnichi wapya wengine. Tena wae maswajiba lafiki wengine. Pengine mitafika levels zingine. Vinoti vinoti na fighti sana na saka kwa tochi. Maneno maneno wacha waseme sana mindo nyundo ndo tindo. Moja moja mtoto wa soja siogopi vita na ingojea. Boda boda na Mombasa godi yani kesho kifika
nitapepea.
La 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 la
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 nitapepea.
Wale wanangu wa ilala
tusake ma tusake bei tupepe.
Wale wanangu atemeke
tusake man tusake bei tupepe.
Wale wanangu wa Dodoma
tusake man tusake bei tupepe.
Kesho Kibaigwa town
tusake man tusake man.
Matalenti mindo varwa mikogo.
Bento on the beat.
New sound.